أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن سار على دربه إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكجوكيزا مبليزا ونجوكيزا إبانغا لنا الله كمويبا زانغا وكتيمو كمتين درزانغا الله ebirungi bingi byakukolera byankolera ebitalinayo mulala ayinza kukukolerako n'ekimu okusookera ddala obulamu llah yakyabukuwadde ng'obudde buno bwe tulimu obwolekero omunaana nteekateeka z'abasinga za kuziikibwa n'olulo luliba lwa kuna luliba lwa mukaaga na buli lunaku allah lwakuleka ku duniya yalutegeka mu bulabungwo omulundi gumu toyinayo lwakuna lwonna mu bulamu bwo ku nnaku za mwezi za lwaleero luno luli lumu na buli lunaku lwategeka allah luli lumu banange lowooza nnyo ku kinnyaakyo lowoozanga nnyo ku maziika go ebirowoozo biteeke nnyo ku by'onoolaba nga tebiitambule nga allah akututte n'oluvannyuma kuba ebisigadde bitambula mbitalitambula esswala teryagenda kusala dhuhuri asaleyo n'eyokubiri kyannaku okuba nti olwaleero lwakuna naye abasinga obungi tululya kyayugonyodde ku makya azitowaki aterekerezeka n'ekyemisana kyogenda okulya naddala ku atalina bukakafu nti ayinayo lwokuna olulala bangi okulowooza ku kufa kwaffe omuntu amala ggwa mbatemu ne bamutunuzaamu mundu lwakakasa nti kiseera kituuse bangi betulowoozaako nga bagenda bakugamba nti aliku oxygen yadde fenera kwe tuli essaawa yonna ositula odde gye yakujja allah mubulamu emitawana mwegiri alhamdulillah, naye tewali mutawana mubulamu gwenkana kufa naddala nga Allah akukusanziza nga toli musiraamu. Teri nsonga yonna mubulamu etuuka ku muntu mikwano gye neŋŋanda ne bakkanya bamuziike, ne bwogwa eddalu wenna endusu ne ziyiika, teri ayinza kuteesa kuziika. Allah gwatusizzaako okufa, teri ayinza kuwakana ku kuziika kwe. Ebbanga lye yateekateeka Allah omale ku duniya ttono ku lye yategeka omale mu kabbuli. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mbimu ku bigambo bye yagamba nti bu'ithtu ana wassaa kahatain, ntumiddwa nze n'ekiyama n'olunaku lw'enkomerero nga tuli bulembwe. Kyali kitegeeza nti ekiyama kiri kumpi, naye obwokumpi bw'ekiyama n'obulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, okutumwa kwa nabbi kwali kutegeeza kusembera kwa lunaku lwa nkomerero sallallahu alaihi wasallama. Naye bukyanga afa, guno omwaka tulimu gwa 1238, yafa gwa 11. Kitegeeza nti wakayita emyaka 1427, gwe emyaka mutako ogenda kumala yemeka nga ye yakamalayo 1400 negiyitamu. Gwe muli olaba ekisaano okkulya ebirowoozo butya bwono owangalira ku duniya, oba butya bwono owangalira mu kabbuli? Akadde k'obulamu Allah katuwa kakukuŋŋaanyizaamu binaakozesebwa, kakutegekeramu bye tugenda nabyo mu kabbuli. Tumwebaze nnyo Allah ow'ekitiibwa, asazeewo okutwala baatutte mu bagagga abakkiriza bangi Allah abatutte, abaavu bangi Allah abatutte, na buli kika kya muntu Allah akitutte. Gwani nzaani bana, tutereeze tereze eddiini yaffe. Wokka we wali obwetaavu obubona obwange, n'ennaku yonna etuluma, ennaku yonna eruma buli muntu kinnoomu, n'ebizibu byonna ebisangibwa ekyalo, n'embeera yonna esanga ettwala eggwanga, ebizibu byonna mu nsi yonna. Kana luzala ali ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah, n'eddiini yonna okutwaliza awamu. Wefeeko n'efeeko bannabyabuwangwa, balabanga embeera okufaanana nga bw'olaba efaanana, abantu bava ku nnono zaabwe. Basajja batuufu nnyo okuba nti embeera okutunula, abantu okusiwuka empisa, obwavu okuyitirira, twava ku nnono, kituufu. Naye ennono bwe gye bategeeza ate si entuufu, kuba ndowooza ennono ntegeera y'abajjajja b'abajjajja b'abajjajja okutuuka ku Adamu. Bw'ono ogitaganjula ejja kukuzza ku busiraamu. Ennono y'Abaganda, entandikwa y'Abaganda obaoliawo emanyiddwa, naye omuntu yenna ennono ye bujjajja bwe Allah tabaraka wa taala. Ekyennaku nti ife olwaleero ennono Omuganda alina bwagitunuulira, balina ennono zaabwe ng'Abaganda, n'Abatoolo tulina ennono zaffe, n'Abasoga tulina ennono zaffe. Kale kkiriza zonna zibeere ennono, naye tuyina ennono etugatta ffenna, bwe busiraamu bwaffe. ekitulumye ennaku diini bwe bwavu obutagenda kukya, zendwadde zitajja kuwona ate nga emitawana ku yenna alaga jjalidde eddiini ye tegigenda kukoma wano ku dduniya ne mu kinnya gimulinze. Emyaka gy'olina n'eddiini gy'olina ddala bikwatagana. Tuli babuvunaanyizibwa nnyo abasinga obungi ku dduniya ne tuba balagajjava ebitagambika ku ddiini. Maamawo ne famire yonna ekwenyumirizaamu, oli musajja mukozi, oli musajja mukakaalukanyi, naye nga byonna ebyo abasinga obungi tubiri mu dduniya nga mu ddiini tetulina kye batutenda nakyo. Wabuvunaanyizibwa mu mbeera zonna nga mu ddiini tayinaamu. Weefeeko neefe kampuliriza, atuwaddeyo akadde k'obulamu Allah kutereeza ddiini yaffe. Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yafa, Allahu akbar, yamugamba Allah nti wama jaalna libasharin min qabilika alkhuld, tetutondanga omuntu yenna nga tetunnakutonda nga ye wakubaawo bbanga lyonna. Afa immitta, bw'oba gwe ow'okufa, afahumu lkhalidun, olwani ow'okusigalawo? Ani alibeera mu bulamu paka? Olowoozanga nnyo kawungezi maitiyo lwerituusibwa waka, n'otokaabira baana boolese, n'okaabira ekinnya gy'olaga? Olowoozanga nnyo amaziika go, kwano n'enganda lwe bali kuŋŋaana, akwata ebitiyo n'enkumbi nga bonna bakkiriza oziikibwe? Gye tulaga teri fiizi nga bwe zitutawaanya, gye tulaga teri kuzimba, gye tulaga teri kusuubula, byonna bisigala ku dduniya. Tugenda, bw'otogenda leero enkyogenda, bagagga bangi Allah batutte, n'abakkiriza bangi Allah batutte. Allahu akbar, tetuyinaawo ke tuyina mbye tutwala gye tulaga. Obudde obusoma Qur'ani bugaana, obudde obutendereza Allah bubula, tutobye n'obwava ebbanga, teriyo agenda kutoba na kufa kuwangule. Bantu bakoza Allah n'abagaggawaza, teri yali akoza Allah namutasa kufa. Ekifaananyi kyabawaniridde maiti nga bakkirira, eri olubali wanirira eyanga oba eyiyo, tebagenda kuddamu kukomawo gye bakuziise nga gw'obaleese. Abaana abatumenya, famire zitutawaanya, bajja kulya, bajja kunywa, sife tubaliisa, Allah fenna yatuliisa. Ampuliriza, lowooza nnyo ku byogenda nabyo, otereze swalayo. Lwaki opapa? Olagawa? Goroza olina gy'olaga gy'ataategeka Allah? Oba mu dduniya gw'osuubira ojja kugifunamu ggwe by'oyagala? Programu yonna Allah yagiina, teri yagenda kuwangalira mu bulamu nga ye bwabwagala. Leka kumenyekana dduniya eyo, programu erina nnyiniyo. Gwe tunuulira omugugu gwabyotwala eri Allah tabaraka wa taala. Mana ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah kyabbeeyi, ekitayinaayo kyabbeeyi waggulu waakyo yadde bwe benkana. Bwe twakiragajjalira yekalunsambulirawo emitawana mwe tuli. Akuwadde Allah obulamu obulungi, toyina wakuluma,
akwadde Allah obulamu obulungi tannakutwala toli mulema, akwadde obulamu obulungi Allah oyogera otegeera bulungi abantu balalu, byonna ebyo Allah abikoledde ayagala essira oliteeke ku byotwala gyali. Obusiraamu n'empagi zaabwo ttaano bangi tubitwala byakubalaata, era twekakasaako obusiraamu enneekakasa gye bataabwekakasaako abaatusooka oba betubusomako. Obusiraamu bwabasinga obungi mannya, obusiraamu bwabasinga obungi kutayirirwa, busiraamu bwabasinga obungi bikolwa oli alaba asaalidde ebbanga yebikkiriridde ebbanga n'alabanga ate ekirala mu busiraamu ki. Bannange nedda, ekigambo la ilaha illallah kigambo kikulu mbye tugenda okutunuulira mpolampola. Ahmiyatu la ilaha illallah, ebiraga obukulu bwekigambo la ilaha illallah. Olwaleero tugenda kutunuulirako kimu ku byo. Ekigambo la ilaha illallah hiya asilu diini labdi, gwe musingi rather kyekikolo kyeddiini y'omuntu. Ekikolo omutiba guba gwakunywera, bwe guba gwakutiba, bwe guba gwakunyirira, kikolo kwe guyimiridde. Bwe kiba kinywevu ne waggulu amatabi geeyagala. Twawangalirako mubyala abamu, omuti gwe mukooye mugutemaatemakeeno mugususumbula eno wansi ku kikolo, kuyitako ewiikisi bbiri ssatu guba gukaze. Owekitiba Allah, ekigambo busiraamu ne la ilaha illallah ngakyo yakifaananya omuti mu suratu Ibrahim aya ya 24 nokgenda mu maaso. Allah wekitiba abuuza nti alam tara kaifa daraba llahu mathalan kalimatan tayibatan kashajaratin tayiba asluha thabit wa faruha fi sama. Alam tara, gwe tolaba, kaifa daraba llahu mathalan, Allah bwe yawa kyakulabirako kya kalimatan tayibatan, ekya la ilaha illallah ennungi etegerekese erinnyiniyo, kashajaratin tayiba, efaanana omuti omulungi, omuti bwe guba gwakuba mulungi, asluha thabit, guteekwa okuba n'ekikolo nga kinywevu, wa faruha fi sama, olw'obunywevu bw'ekikolo kiryoke kiwa amatabi waggulu okweyagala kuba gali ku kikolo ekinywevu. Ampuliriza eswala ttabi eriteekwa okuva ku kikolo ekya la ilaha illallah, n'okusiiba ttabi, zaka ttabi, hijja ttabi, n'emirimu gyonna jangu ng'ogituuma naye ng'ekikolo kya byonna la ilaha illallah. Ampuliriza, olw'obunafu bw'ebikolo by'eddiini zaffe, olw'obutategerekeka bwa la ilaha illallah gye tuli, ne waggulu amatabi kumpi tetuyinaayo, tetuyinaayo. Aya ya 27 twatandikidde ku ya 24 alam tara kaifa daraba llahu mathalan kalimatan tayiba, gwe tolaba Allah bwe yawa kyakulabirako ekya la ilaha illallah ennungi, kashajaratin tayiba, eringa omuti omulungi, omuti bwe guba gwakuba mulungi, asluha thabit, guteekwa okuba n'ekikolo nga kinywevu, wa faruha fi sama, nekireetera amatabi waggulu okweyagala n'okutiba kuba gali ku kikolo ekinywevu. Aya ya 25 Allah wekitibaga nti tuuti ukulaha kulla hiinin biidhini rabbiha, amatabi gano okweyagala waggulu nga gali ku kikolo ekinywevu, tuuti ukulaha kulla hiinin, galeeta ebyokulya byago buli kadde kuba galina ekikolo kinywevu. Boddayo mubannasayansi, ebyokulya by'amatabi gali gabijja eno mu kikolo, emirandira egyasimbwa mu ttaka gye gikuŋŋaanya amazzi ne giryoka gisindika waggulu eri, amatabi gafune, ebikoola bifune, n'ebibala bifune. Kati ekikolo bwe kifa kitegeeza nti waggulu nabyo biteekwa kufa kuba tebijja kufuna mazzi. La ilaha illa Allah eteekwa kunnyikira ku mutima, kibeere ekikolo okunaasibuka okunaafunika ettabi ly'esswala, kuveeko ettabi ly'okusiiba, nga la ilaha illa Allah eri yereeta ebyokulya, yebiweereza eno mu swala, yebiweereza mu buli ttabi. Kati mu busiraamu n'empagi zaabwo ttaano, simanyi mpagi eragajjaliddwa kwenkana ya la ilaha illa Allah. Teri ayinza kusaala nga talina wuzu. Ewuzu era bwekugwerako mu swala ogivaamu, ogende weetereze hijja ekituufu kiri nti teri atayagala. Zaka abasiraamu banyiikivu alhamdulillah, n'abatannatuuka kugiwa tusaddaaka. Kiki kye tutakola? Ebya la ilaha illa Allah wala in suilna ma ma'naha, ne bwe tubuuzibwa makulu ga kigambo ekyo ekituufu ebitundu 9-5 ku 10 tetumanyi. Ekigambo ekyo mu bukulu bwakyo okuba nti kyekikolo ky'eddiini okuva amatabi gonna agategeeza eddiini eri anaagiba, nabbi sallallahu alaihi wasallam yakinnyonnyolera emyaka 13 ngali ku nsonga emu yokka, leka ekikolo kinywere n'amatabi bwe ganaatuuka okumeruka gajja kubaawo, gajja kuwangaala. Kano kawulirize nnyo. Bangi la ilaha illa Allah tuli bajuhala, tetuyina kyetumanyi, tuli babisi. Kyovola bajjojje yenna bwakkiriza okusiramuka n'atuukira ku ggwe nakugga nti isima nzikiriza nnyingire mu busiraamu, naawe kennyini toyinza moto za shahada omuleetera imaamu. La ilaha illa Allah tetunaginnyonnyoka lunnyonnyoka, luginnyonnyola mulala. Kati gwebe gwaniyaga nti atandaginnyonnyoka byayinza kunnyonnyola munne ate yabasiramusi, akkiriza okusiramuka ate wandimuleetedde imaamu, gwe imaamu ye yakusiramukira. Ekyokubiri, bwabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama emyaka 13 nga nnyonnyola ensonga emu ya la ilaha illa Allah, olwaleero gwe bakuwa eddakiika 3 otunnyonnyole by'ogimanyiiko. Goyinawo ebiweza eddakiika 3 essaawa ng'oli ku kigambo kimu la ilaha illa Allah kyotematema. Bane Abubakari Uthmani n'abalala tebaali babisi bubisi nti baali balwawo okutegeera fetuli sharp, bwali buvunaanyizibwa na kuyigiriza gwe nange ng'omuntu okuba omusiraamu okubafaanana ateekwa okutegeera okubafaanana. Kiki kye baategeere nnyo nga tonnatunuulira bikolwa byabwe? Balina kye baasooka okunnyonnyoka ne kitula ku mitima gyabwe ne kulyoka kuvaako agamatabi ffe tubasomako kuwaayo. Abubakari n'addayo emmaali ye yonna n'agireeta, Uthumani n'asaddaako engamiya zonna. Ekikulu si kusaddaako kusooka, bal anoonya okufaanana Uthumani, ye anoonya ntegeera ki eyamutuusa okukola ekyo. Ffe bye tutafuddeeko. Ekigambo la ilaha illa Allah nkugambira wano yennaku etuluma. Suratul Layl aya ey'okutaano, oweekitiibwa Allah gati fa amma man aata wattaqa, yenna anaawaayo. Okuwaayo Allah yakuleka ku ggule. Yenna anaawaayo byonna Allah byamuwadde eri eddiini, n'awaayo amagezi ge, n'awaayo ebiseera bye, n'awaayo ssente ze, n'awaayo. Fa amma man aata, yenna anaawaayo. Fulwaleero ebiseera by'eddiini tetuyina, nabagamba emabuga kwali ate bugutuuka kuba walimu tetuyina ddala, tunira omwalimu ng'asaala n'okwata ku mumwa. ngagisaza bumanyirivu akutamatatirira bwavayo bwakabwa. Gwe abawalimba meka boolabanga bwamaliriza okusaala akutta obulaadi bwe bwonna nga bwabadde ateeka obuleeta n'abumalayo, nazzaako oluvannyuma lwa dhuhuri eraka endala bbiri, eraka ebbiri ezo ngaazimaze n'awanika emikono gyategeeze Allah obwetaavu bwe gwaba olaba bameka. Fa amma man aata wattaka, yenna anaawaayo Allah byamuwadde eri eddiini, wattaka nekimuzaalira okuwangala mu dduniya mu nga mutya Allah omulungi, wasaddaqa bilhusna nga yakakasiza ddala byonna ebitegeezebwa la ilaha illallah, Allah ganti fasanu yassiruhu liliyusra, afaanana atyo tugenda mumwanguyiza obulamu bwonna. Ekitukalubiriza obulamu kiri ku la ilaha illallah. Katuddeyo mu suratu Ibrahim, Allah ganti tuuti ukulaha kulla hiinin biidhini rabbiha, aya 25, ettabi liri amatabi gali okuva lwe gali ku kikolo kinywevu gamulisa galeeta ebibala buli kadde, biidhini rabbiha olw'okulagira kwa nnyini go kwa nnyini buyinza Allah nnyini byonna. Emirimu gye tukola mu busiraamu tuba gikolera ku kikolo kwe twali tuteekwa gikolera, twandigiganyuddwamu nnyo wano ku dduniya, ebibala bingi twandibifunye, naye tetunyina olwaleero tuli mu nnaku joja akaaba isima akaaba, lwaki ffenna tukaba kimu ffembi tetulina bikolo? Joja emirimu emitufu agikola naye agikola talina kikolo kwagikolera. Tukoma mu suratu Ibrahim, katwekoneko mu suratu Al-Kahf. Wachitaballa gant qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, babuze nti mbabulire kubaani abagenda okusalwa eswala zonna ze basadde, mbabulireko baani abagenda obutasasulwa mirimu gyonna gye batakabanye najo. Allazina dalla sa'yuhum, beba bakoze emirimu gyabwe nga bagikoledde ku bubuze tebamanya kikolo kikwe bali bateekwa gikolera. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, so nga ate bo batebenkevu ddala nga balabira ddala nga bali ku kituufu. Tuli batebenkevu abasinga obungi. Tuddeyo mu Ibrahim, tuuti ukulaha kulla hiinin, eswala y'omusaaze ng'ettabi eriva ku kikolo kya la ilaha illallah ekinywevu eyina emigaso mingi eri nnyiniyo, anti inna salata tanha anil fahshai wal munkari, omusaaze eswala eyina ekikolo kweva nga kiramu kinywevu, eswala eyo emukomako ku bikolobero, tayinza kuba mwenzi buli lwayandi yenze mutima swala ye mugaana iyinza asaala. Naye ab'olwaleero Allahu akbar, Allahu akbar, kikye tutakoze gwe muli bwoba olaba, bwoba ononya omulyake eddala ku kyalo tekikwasa nsonyi kusongera ku imaamu. Allahu akbar, naga nti imaamu wa gwe waziwadde onzise, onzise, tuli benzi nga nawe okimanyi. Abasaala kitegeeza nti eswala gye tusaala ekirwadde kyayo ekikolo teyina, kuba eswala eyina ekikolo ekituufu, tanha anil fahshai wal munkar, tekkiriza nnyiniyo ate kwetaba mu bya bwononefo. Tutudde wano ng'oyina ekiwala kyoyendako naawe bimanyi, obulyazi amanyi kwe tutudde. Nina akatale lumu gye nnali ne wajja wayitawo omukyala ng'ayambadde bubi, ne bajjoje Manueri bonna balina omusiraamu gwe bali bakakasa nti ono taateekwa mulemwa, muyite Muhammad era bamunonye Muhammad, 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 era mwana wange era olwajja yakola mulimu gumuyisizza. Allahu akbar, nga wookolera gwe omusaaze mbye bakumanyiko bya bubbi, kasitoma akyama ku mudaala gwo, buli muntu n'akakasa nti ne bw'aba ayagala nnyo tayinza kuwona ssula. kamunyonyoddaako. Kino ntera okukyogera, owekitiibwa Allah n'atugezesa obudde bw'essaawa 8 ogw'ekiro n'abukyusa lumu ne zifuka za misana, olaba emisinde giva mu ambiyansi, olaba mamasheikha bafubutuka mwanzinwa nio bagwa abalaba obo basaidi ki, kubeera buli muntu yandyewuunya munne. Allahu akbar. Dwaki eswala gye tusaala bwe yabulwa ekikolo ekinywevu tetuganye bikolobero? Ddala kyandibadde maakul kijja eri omusaaze eswala eyina ekikolo bakube imaamu amasasi ate ateeberezebwa asookera ddala abere mwazinye? Allahu akbar. Olwaleero abakolera abakafiiri bali mumizikiti, bali mumizikiti oba tuli mumizikiti kuba nange tomumanyi, omuweereza w'abajjoje ali mumasijid, ekikolo la ilaha illa Allah bwe yayononeka n'ettabi lyeswala teritugasizza. Songa la ilaha illa Allah ng'ekikolo eswala kwevanga ettabi eteekwa okugasa nnyiniyo. Ekisooka kukumukomangako ku byandikozenga ng'ebikolobero n'okujjumbiranga eddiini ye. Mmanyi nti wawulirako kasooke mu suratu Nahl aya 98 owekitiibwa Allah agamba nti man amila salihan yenna eyettanira emirimu emituufu, yenna eyettanira emirimu emituufu min dhakarin au untha, musajja oba mukyala, wahuwa mu'minun, wabula ng'agikolera ku kikolo ekituufu ekinywevu ekya la ilaha illa Allah, olunywera olwamugusa kubukkiriza. Allah gati afaanana atyo, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, ku duniya wano tugenda muwangaliza mbulamu obulungi bwe tunaatereza la ilaha illa Allah zaffe. Kyekikolo okugenda okumerukira amatabi gonna mu busiraamu bwaffe. Allah ajja tugasana buli mulimu gonna gwe tunaakola wano ku duniya. Allah tuyina emigaso mingi gy'anaatuwa olw'emirimu emituufu gye twekutteko, mujjo mu migaso gy'anaatuwa mulimu obulamu obulungi. Migaso gy'anaatuwa mulimu Allah tukuumanga okugwanga mu mazambi. Migaso gy'anaatuwa Allah ajja tusasanga shaitaani, wabula ku kikolo ekituufu, man amila salihan min dhakarin au untha wahuwa mu'minun, ng'emirimu gino agikoledde ku kikolo kyeyeetegereza. Allah gati falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tujja muwangaliza ddala mu bulamu obulungi, anoonye obulamu obulungi, sokotereza ekikolo la ilaha illa Allah, ogatteko okujjumbira buli kalimu mu busiraamu akakusomesebwa bwe bulamu obulungi. Ffe bangi obulamu obulungi eyo si gye tubulabira, bannange obulamu obulungi buyinza obutategeeza bugagga, obulamu obulungi buyinza obutategeeza bugagga. Bolabanga abagagga wallahi wandiba mu bulamu obulungi obbasinga gwe yerabanga atali mugagga. Essaawa akulembera eggwanga lino ze yeebaka gwe size weebaka, zaazuukuka size ozuukuka. Bingi Allah byayinza okuleeta mu bulamu mu kifaananyi kya birungi mu ndaba y'abasinga obungi, naye nga Allah akuleetedde azaabu. Obulamu obulungi ku duniya wano abumanya ali ogu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ffenna yatutonda. Teri muntu amanyi kyayagala ku duniya okujjako nga akisomye nga Allah owekitiibwa yakimubuulidde. Bwe tuba bakunoonya bulamu bulungi ampuliriza, tuteekwa bunoonyeza mu mbeera Allah gye yabunnyonnyolamu. Bangi bwe tunoonyeza obulamu obulungi ate tubuliddwa budde butuulako wansi kusoma, bangi bwe tunoonyeza obulamu obulungi tubuliddwa budde busaala. bangi bwetunonyeza obulamu obulungi tubuliddwa budde bwa ddiini. Muntu ayanguirwa ogenda ejjuba okusuubula nakalubirirwa okuva enansa nokujja mu ddalasa kwalidina. Abantu bali Kongo era nga naye akakasa nti nagenda kuyiiya nsi. Abantu bali mbawarabu babonabona bitagambika ngaekimubonyabonya duniya. Ye ddiini ya ddi ogenda gibonaabonera ddi? Era eduniya ojagala mubiriwa okufaanana ngaani? Muntu yenyumya mbanaga nti nze gwemulaba bantu byenensi, numbuuza nti eddiini okuteekateeka kutuba nayo ddi? Zisiina mulimu gwe sikoze, ng'emirimu mu duniya talina mulimu gwatakoze, ng'ate mu ddiini talina mulimu gwakoze. Bwe tunattanira okukola emirimu nga Allah bw'ajagala, nga tugikolera ku kikola ekinywevu, ebibala bingi bye tunaafuna mu mirimu egyo Allah by'anaatuwa. Wasomesebwako ku bavubuka abaisirayiri min al israiliyat, baasaanikirwa ejjinja mu mpuku. Saagala nnyo bitaganjula, kankugiremu kye njagala. Ng'embeera ebakutte mu jjinja eryo, Allah yayisiza ku ki obatakkuluza? Buli muntu yajjayo mulimu gwe. Olaba emigaso gy'omulimu, ekibala kijja. Omuntu yenna ayina omulimu gwe yali akoze ku lwa Allah, mu mbeera yonna ebeemukutte asobola okugukozesa ng'ekibala, n'agwanjulira ow'ekitiibwa Allah nti kyekituufu omulimu ABCD nkakasa ku ntobo y'omutima gwange nagukola noonya kusiima kwo. Wakitiibwa Allah embeera enkutte y'eno. Ebyafaayo abasinga obungi tubisomesebwa ne tunyumirwa nnyo wakati mbutabiyigamu. Kati ekifaanana kitya? Babuutikiddwa mu mpuku bavubuka basatu. Eyasooka yayogera omulimu guno jinjalla naliseesetula, lyali tebamala kagapu kali tebamala kuyitawo, n'owookubiri n'ateekayo omulimu gwe eri Allah naliseesetula Allah, n'owookusatu kati gwonoonya empuku gyeri kusaaniikirira ne bannabalala babiri nga tewali, gwe n'olabira ddanga ebyafa ebyo tebikkwatako. Mbimu ku bye tuyiga mu kyafaayo ekyo, omuntu obuzibu bwonna bwabaamu ly'ejjinja erimusaanikidde mu mpuku. Tuyina ejjinja ly'obwavu, ekituufu kiri nti ndoza teriina gwe litasaanikidde. Jjayo omulimu gwo gwe weekakasa ogulyeko ekibala ekyo ekya Allah okutakkuluza mu matigga g'olimu ng'osabisiza mulimu. Tuti ukulaha kulla hiinin biidhini rabbiha, amatabi gali gamulisa ebibala buli kadde eri nnyinigo. Ebibala bingi bye tujja okufuna mu mirimu gyaffe ku duniya ne ku nkomerero. Muzimu ku dduwa ezisingayo okuba ennungi zeyateekateeka Allah nga zibu n'obulamu bw'omuntu bwonna, yeeno gy'onyooma oba abasinga obungi gye tunyooma. Egamba nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba nnar. Duwa eyo bw'oligisaba ow'ekitiibwa Allah ng'ofumiitiriza, omuntu talina nnaku ye yonna gy'aba aleseeyo. Rabbana atina fi dunya hasana, gwe ebirungi Allah gw'obimanyi, ku duniya wano bimpe. Bw'anaaba waakubituwa Allah ow'ekitiibwa, ajja bituwa nga bibala biva mu mirimu gye tukoze. Ebibala bino bigasa yenna, bimulisa, bifunwa yekka akoze emirimu gino nga giyina ekikolo ekinywevu. Aya yabirimu mukaaga Allah gati wayadhribu llahu lamthala linnaasi, Allah bwatyo bw'ajjaawo ebyokulabirako eri abantu laallahum yatadhakkarun, nga bwe banaatuula wamu ne bafumiitiriza baneebuulirira ne batereeza we babadde bateekwa okutereeza. Fe Qur'ani Allahu akbar, okusookera ddala obudde obugisoma tetufunye. abafunyewo obudde obugisoma tetubitegedde, n'ababitegedde tegeddemu bitegeeza ki? Tetufumiitiriza. Aya eddaka eyabirimu omusanvu owekitiibwa Allah gati wamathalu kalimatin khabitha, n'ekifaananyi kya la ilaha illa llah embi eragajjaliddwa, nnyiniyo gyatafunidde budde, kashajaratin khabitha, era efaanana omuti omubi eri yafaananye muti mulungi. Ennungi la ilaha illa llah etegerekese mu aya abiri mwennya Allah yagifaananyizza omuti omulungi, bwe guba gwakuba mulungi asluha thabit, guteekwa okuba n'ekikolo wansi ng'emirandira gikka mu ttaka nga kinywevu ekikolo. Wafaruuha fi sama, obunywevu bw'ekikolo buvireko amatabi waggulu okweyagala ko n'okuleetanga ebibala eri nnyini muti guno oguyina ekikolo ekinywevu. Wamathalu kalimatin khabitha, ekyokulabirako kya la ilaha illa llah eragajjaliddwa, kashajaratin khabitha, efaanana eri omuti omubi. Omuti bwe guba gwakuba mubi, ijitusat min fauki l ardi, gumererera kungulu ku ttaka, emirandira tegikka wansi, gimera kungulu gyeyalira bweyaliizi, nga maalaha min qararu, teguyina bunywerero ku kibuyaga yenna abazze. La ilaha illa llah eyakka wansi mu ttaka ng'ekikolo ekinywevu ye la ilaha illa llah eyabukala nnyiniyo ku mutima eyategerekeka. La ilaha illa llah okutegerekeka eteekwa okuva mu Luwarabu fe mwetwagireka, ete aniya biteekwa okuva mu Luwarabu, al ikhlas biteekwa okuva mu Luwarabu, al qabul biteekwa okuva mu Luwarabu, al yaqin biteekwa okuva mu Luwarabu. Wa kullu ma yataallaqu an hadhihi lkalima, na byonna bikwatagana ku kigambo kino tuteekwa bijjayo mu Luwarabu, bidde mu lulimi lwe tutegeera, bitebenkere ku mitima gyaffe, bifuuke empangala yaffe, bifuuke entegeera yaffe, bifuuke endaba yaffe. Kyetutannaba la ilaha illa llah zabasinga obungi ku mitima teri, zamererera kungulu ku mimwa. Allah atusaasire ng'enobba, Allah atugeredde nga bwoseka, mbwenzi bwe tuliko kwe tusaalidde, mushiriki gwe tuwangaliramu fe kutusibira Ramadan. Abange twetereeze, duniya eno yagiteekateeka Allah nga yakuwangalirwako kaseera, ku byonna Allah bye yagiteekako. Kullu man alaiha faanin wa yabiqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, agenda kusigalawo Allah yekka tabaraka wataala. Mubufunze nnyo, aya eno yali etegeeza nti byonna binakutwalira obudde, byakuggwawo, byakusigala ku duniya. Ogenda kusigaza eki? Busiraamu bwo. Wa yabiqa wajhu rabbika, dini yokka kyogenda okusigaza. Tunagisigaza tetuginoonyeza, tufeeyo mpuliriza ku bitegeeza eddiini yaffe. Allah ajja tugasa ku duniya ne ku nkomerero. Kigambo kyange kisembayo, yateekateeka Allah obulamu buno nga buteekwa kuba mu mitawaana, al maswaib awil mashaqu, emitawaana ebizibu kitundu ku bulamu Allah bwabitegeka. Byombi ebizibu n'ebirungi ku duniya Allah yabitutegekeranga kigezo. Allah bwanaleeta embeera ekunyiga, onoosigala ku ddiini yo. Allah bwanaleeta embeera ekusanyusa, onoosigala ku ddiini. Nkulamira obutamenyekana, duniya eno eyina nnyiniyo, nnyiniyo eyina nnyini ggwe. Programu zonna Allah yaziina tabaraka wataala. Takola nsobi Allah eri bitonde bye, ebbanga lyonna akola bituufu. Tomanyi kyoyagala ku duniya, oteekwa kisoma nga Allah yakikutegeeza, onywereranga ku byabanga agambye Allah bye bituufu, gwene bwolabanga ebikunyiga ge mazima. Ebbanga lyonna omwana awaka tamanya kyayagala, tamanya ye waddembe ku pittu nga tuse mu pittu okuga nti taata njagala ongulira akagaali ŋŋendenga nakembanga ŋŋenderako ku ssomero. Gwe ng'omuzadde nga bw'osiriikiriramu ku bodaboda eziri mu kkubo n'emmotoka ng'omwana ow'ekyokubiri tasaana ggaali, toyinza bimunyonyola n'abitegeera. Abange ne mbulamu bwaffe kino kyakulabirako kye tutayinza geraageranya ku Allah. Mbulamu bwaffe ate Allah ali wala nnyo ku kutegeera omuntu, kuba ye yamutonda. Eriyamanya emmoroka Toyota okwenkana omujapaani, bonna bagimanyamanyako, bagimanyamanyako byakungulu, nnyiniyo yagimanya okusinga. Teriyategera kitonde muntu kwenkana Allah yakitonda. Bwe tunanyweza eddiini yaffe Allah bwe tunamusaba ajja kutwanukula. Omusabidde ebbanga Allah takwanukula ekizibu kiri ku ggwe, weetereeze. So nga n'okulwawo okwanukula Allah oluusi akitukoleranga kigezo, alabe onootendewalirwa n'obaako awalala gy'olaga oba onoogumiikiriza. Tumutenderezenga Allah. Ebigambo bannange subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, bigambo bikulu omukkiriza byatajja ku lulimi. Fe obudde tetubulina. Omuntu olaba abulwa budde butendereza Allah ng'amaze okusaala, tasbihati netusiya busiya, dwe tunafunayo ate obudde buli. Bannange wejje mbangi kati oddenga ebbali otenderezenga Allah wo. Banno bali mu mbozi gwe ng'oli ku bulandi bwo mpolampola, bw'otejje mbanno kati wallahi eriyo olunaku Allah ye lwagenda okujjamu, eriyo Allah olunaku lwagenda okujjamu. Wakati mbuta mukayanya mbalamira sejjaamu eddiini kyabbeeyi kitalinayo kikyenkana. Tumwebazenga Allah yenna nnyini byonna, embeera yonna gyaleese siima. Tomanyi kiki yandibadde bw'atandireese ekyo, tomanyi kiki kyandibadde singa si bwavu. Yamanyi byonna ebikwata ku muntu. Allah diini tugitwale ng'ekyebbeeyi. Obutambi bwe buli amakulu ga la ilaha illallah oba amakulu ga shahada ayinamu kasente bitwale, oba oliawo Allah nayisizaako ekikolo okunywera kwe tukolera emirimu. N'obulala obutambi bungi obw'amaloboozi. Saba Allah ow'ekitiibwa atuwa obulamu bulungi ku dduniya ne ku nkomerero, atulongosize ezzadde lyaffe libe siraamu okutwenkana mu bufu bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Saba Allah ow'ekitiibwa atulongosize bakyala baffe. Saba Allah ow'ekitiibwa atutereereza obufumbo bwaffe, atutereereza emirimu gyaffe. Abalwadde Allah ow'ekitiibwa tukusaba obawonye bwe kiba kyekisinga obulungi. Bwe kiba kyakubatwala Allah ffe tetulina mutawaana gwonna. Saba Allah ow'ekitiibwa bonna bwe wateeka mu makomera obaggyeyo bwe kiba nga kyekirungi gye bali. Bwe kuba kugira nga bakyaliyo Allah nga kyekirungi, tusaba ogira obateekayo. Saba Allah ow'ekitiibwa okufa kwa yenna bw'oliba okumutuusizzaako, yenna gw'oli kutuusaako, tusaba okumusanze nga musiraamu ddala mu mbeera gye wagendereramu mu kumutonda. Saba Allah ow'ekitiibwa otutereereza enganda zaffe. Bazadde baffe bangi si balungi mu busiraamu. Saba Allah ow'ekitiibwa obawe okuba banyiikivu eri eddiini yaabwe, okubanga ffenna buli lwe batutuuza batulamire nga bikwata ku ddiini. Saba Allah ow'ekitiibwa otutereereze bakama baffe abatukozesa. Saba Allah ow'ekitiibwa otutereereze abakozi be tukozesa eka ne ku mirimu. Saba Allah ow'ekitiibwa otugondeze era otukakkanyize abakulembeze be watukulembezesa, be watuwanga ekigezo. Allah tukusaba otunyweze tukiyiteko. Abalinamu akalungi Allah mbifo byabwe eri eddiini yaffe, saba Allah ogira obawangalizaawo. N'abatalinamu kalungi Allah tukusaba obatuggirewo. Gwe wabateekawo wabateeka, gwe omanyi ddira olibaggyawo. Saba Allah oleke batufuulira nsonga etusuza ddiini yaffe. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka natubu ilaika wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.